نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم للو تيكان بلانيكو إن كان يا علي رضي الله عنه نبو مغا مغا تيكاليتو كان بلانا با دعاء إمنت من صلى الله عليه وسلم أدام بانجيلا علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه منواكي أكلونغو السورة Unaudi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ada nditumiza munga bwana mkubwa wake ku Yemen. Ndisa na nyamuge, ndidala mkula naye, ndipo ndidati. Entenga walla sallallahu alayhi wa sallam. Ini munditumiza kwa antu wakulu wakulu kuposa ine. Kuonje zilapo, ine ndine mwana, ndipo ndibe kuzindi kila kuli konsepa kawelu zidwe kamila andu. Senza hati tu hapa, Ali radhiyallahu anhu, akuchita recognize, akuzindikila position imene yeyo ali. Mene yeyo ali ili. Ndi udindo umene yeyo akupatsidwa. Akuona kuti ndi wolemetsa kwambiri. Kumano mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hata mfankani imene yi. Ana nkauti chani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atafa nkawa za Ali radhiyallahu anhu. Adaika dzanja lake senza kuti ntwisa la sama adatenga dzanja lake ndikuyika pachifuwa cha Ali radhiyallahu anhu ndipo anapanga dua iyi Allahumma thabbit lisanahu wahdi qalbah o Allah likazikitseni lilime lake senza kuti ponena choona akhale munthu oyankhula zoona zokhazokha ndipo mumongole ntima wake kumbali ya chilungamo. Senza kuti azikhalaso munthu wa chilungamo akamaweruza milandu aziweruza mwa chilungamo mosakondera mbali ina iliyonse. Pambuyo pake mtume sallallahu alayhi wa sallama sipano apa Ali radhiyallahu anhu akupitiliza kulongosola mmene nkhani ida achitikila. Ndiye yeye akulongosa kuti pambuyo pake mtume sallallahu alayhi wa sallama adandiyankhula nati ei nunonse magulu awili akayambana apapa mtume sallallahu alayhi wa sallama pochita address akunena kuti e inu nonse so koma apa tupeza kuti amene akutipa silankhani ndi Ali radhiyallahu anhu yeye akutipa silankhani yake sipano apa mtume sallallahu alayhi wa sallama akuti e inu nonse mamoti anene kuti o iwe Ali ndifo chani ifo yake ndichonena kuti amene anka watumiza ngati nduna ngati magavana amayiko osiyana siyana wa sana liye kayu iyai. Kumaso panali so sohaba wina. Senza kuti anali masohaba awili. Ali radhiyallahu anhu ndi sohaba wina. Ndiye mtume sallallahu alayhi wasallam akuwuza unena kuti e inu nonse. So utengawo e inu nonse amene akupita kwa anthu awili amenewa. Kumaso akupita kwa wina aliyense amene ali ndi udindo opeleka chigamulo pa gulu pantu kapena pakati pa magulu awili amene ayambana. Senza kuti mtume sallallahu alayhi wa sallam pamene pa nkhani ikupitilira mtume sallallahu alayhi wa sallam adena kuti e inu nonse magulu awili akayambana onetsetsani kuti mwamva mbali zonse ziwili musadapeleke chigamulo pa mlanduwo mukaugira uphungu wangawo mudzamvetsetsa bwino lomwe ndipo muzadziwa kupanga chiganizo ndi kuweluza moyenera pakati pawo zanenedwa mahadithi kunena kuti chifukwa cha mtume sallallahu alayhi wa sallama kumupangila dua Ali radhiyallahu anhu ndi kumulangiza zimenezi Ali radhiyallahu anhu sada kumane ndi mvuto lililonse poweluza pakati pa anthu senza kuti pachina chilichonse kuti tikhale anthu owongoka kuti tikhale anthu olondola pachina chinse chimene tingachite tikuyenera kutsatira malangizo a mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndipo kutsatira njira ina iliyonse yosakhala Quran yosakhala njira ya mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndiye kuti tisokonekera tipanga zinthu zathu mosokonekera koma ngati tufuna zinthu zathu zikhale zolongosoka umoyo wathu ukhale olongosoka zikhalidwe zathu zikhale zolongosoka tufunika tiyang'ane mbili ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufunika tiangane umoja wa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafunika tiangane buku la Allah tabaraka wa taala ilmene lili Qur'an kumanso sunna ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumpembe Allah tabaraka wa taala kuti atipase shikondi choti tizita kumutsatila mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mopanda kuyangana, mopanda kusanka kuti yaipotichi chandisa ngalasa ndiye nditsatila tisabange choncho yai.